Kamarabu na Charles Peter Mayiga akubiriza abazadde bongere amaanyi mu kwagazisa abaana ebika byabwe watali kubatiisatiisa na bulombolombo obukambwe mu Bwakabaka. Bino byogeredde ku mubaka bwe yatiisa mmyuka omukubiriza w'olukiiko olwa Buganda Oweekitiibwa Ali Ahmed Lwasa bw'abadde ku mikolo gy'okulaga omusika ow'omugenzi Lydia Nakku Bakyusa ng'ono yali mukyala wa ssenkulu w'ekitongole kya Bukadef omukungu Alfred Bakyusa wali eggombe mu Busiro.
Mbakubiriza nti tugezeeko nnyo okulaba nti nno tuwaayo obudde ne tusomesa abaana baffe ddala kubasomesa ebika byaffe eddiini yo tugitambuliza bulungi naye tubasomese ebika byaffe tubibasomese mu butuufu bwabyo abaana baleme kutya bika byabwe. Ensonga esingira ddala edda abantu bwe baakulira ekika nga babi batutiisatiisa nnyo kuba byabeerangamu obukolomooni obutaali butuufu naye naye kaakati tusaba nnyo abali wano mwenna mwenna bw'obozeeyo eka musomese abaana mubabuuze omukulu w'ekika y'ani.
Ono mu ngeri y'emu asabye abakulira ebika mu Buganda bakakase nga beeyambisa abantu abakugusa ebintu eby'enjawulo mu bika kisobozesa okutambuza emirimu nga beesigama ku bukugu so si mubumanyi.
Mu bintu ebisinga okweraliikiriza kwe kulaba nti n'ekika tukikuuma tutya kati ne mu kika kyetaaga okubeera n'abantu ng'abo ne batutereeza ne tutambula nga tutambulira ddala ne bamanyi omuntu waffe ali gindi tumutuukeko tumulagire ddala ate nga boogera naye balina kye bamanyi tetwagala bantu bano abali halfback aba ayogerayo kino n'akikopa ku TV n'akikopa ku TikTok n'akyogera twetaaga omuntu ayogera n'abantu sebo mutaka ndowezera bemutuweereza atuweerereze ddala